Jesus, you are. sabira feva ngusabira ufuna mukiso mutaliko buyinike ngusabira visa ngusabira simbi eza Uganda neza mawanga ngusabira mutuze ngusabira wangu simukoti buli woli yangu sabira rabechisa enzigize gure mu masogo olinya ku mfete yabarabebo owangura abarogo owangura abarabebo owangure buli lusozi mukama katonda kuwanike erinnya lyo libere waggulu ng'emmunyeenye mu bbanga omukisa gw'ensi yonna ngukusabidde olwaleero mu linnya lya Kristo Yesu mwana katonda omulamu Matayo 19:26 etambule naawe